Nita kwenye rimming.
No love, no stress.
No love, no stress.
Niko to 40, no fame.
Kato 40, no fame. Yani kama Harry Potter, beba moto kwenye gobe. Pige mchela, funa mshukuru wana na good luck gosbet. Slate nguvu container, kili kisoda. Staki flowers, kosi unyauka siku moja. Zarabu mzungu toilet paper, kutwa na tembia na mafia. Weze lewa msoile na voshika kuchambia na maji. Afuko rosho sikitema, tunapua na kina chinga. Na bebes nikibwena, katna ngoa kwenye tinder. Sina beef na toto poofs. Sina beef na toto juice. Sina beef na toto na juwa domtowni ipo juu. Malume ndo best, bada professor JJ Mona Langa. Skills za msafiri kondo, faridi kupanda. Top 10 iwe dead alive na tia nanga. My rappers walo baka kile mold. Namjua mwanangu alikuwa na pesa, akapata mwanamke na wakaachana kisa pesa. Wakati ana pesa tulilia shida katuteta. Tukupata jealous, tulipata sira kusaka pesa tukazipata. Mapenzi mjini vijana wanavamia kutoa mikasa. Wandugu sifike skuzi mikasa siyafonga. Utafanya kazi afu na ringi utakata. Singi mwanao apate margarini na bata. Najua unanchukia galacha. Aya tumunafikutha lava. Kinkuta side kama Babylon mtadata. Mjini sonekani nimejichimbia tabata. Kila kitu fake watu wanafonyi mpaka rasta. Hafwa tuna muda tushe msau konki master. Of course exposure nimepata bada kufuka mipaka. Majengo tu mamboneng paka bichi kwa Kinshaka. Zapata wana wengi kwa madili unasecure. Afu ndo hao hao demu wako na chetua. Siku pesa kikata utona mdomo na bedua. Teza pata uchizu rudi mtani unapekua. Yeah we rising to the top kalosi boys na Mr. Chicks. Wanangu wote conscious, so mateja, so my things. Afna bebe nza kutosha, tona sneaker tuza pink. Sonza uzura desi ntebwa, subi kuna wakwa sink.
Ukijua kuna pesa mbazo msani wana imagine. Msani wana imagine. Gili kutoboa huku mdini watu shika mbaka naji. Shika mbaka naji.
Wene nchoma kama mkuking kumbuka Godzilla. Ziku meleta chuki na kakangu kiuchila. Ngoja nkaze labda tapota mzungu ka young killer. Mana penzi ya bongo movie, yani drama mpaka thriller. Nchia mama squeeze watoto anadeka. Fitoto anacheka ni wapopo anapeta. Nasikia kuna wasani umepewa mkopo akasepa. Mana mziki au kwa lipa taka mkoko kaskwepa. Tapangu vitendo kama James Gayo Kingo. Kwanza kaa chini hafwe sabo hit single. Na seti trend na seti bazu wezi kimo. Kila shuti imos tumi nguvu kama chino.
Chino wanamba.